Kampala mawanga genjawulo wali mu Kampala endaba abantu buli omala musa munne nga mulanda we abayimira abalungi ab'empisa ennungi ebali eyo kibuga ekiteefu kibuga ekiyonjo ekiyagaza abanda uganda wonna ayitayo akunyumiza teri ebirungi bantu abagunjufu bakola na maanyi tebamalirwa kiseera
Kampala,
Oriotia Kampala, Sike,
Kampala.